love on the beats.
And Anita daddy oh, daddy oh. In the color city oh, city oh. I like your skin color. Figure umbrella, kitu mena mwela mwela. Oh yeah, iyo mingela kichotara. Chuchu kifani mnara, selan mejaga jala. Kiboya we, tamajirani atumitina. Chumbani tumekandana. Atupatikani kwa vikao vyao. Wasi tuambukize corona.
Kama tupo quarantine. Quarantine. Kama tupo quarantine. Sisi wawili chumbani. Kama tupo quarantine. Quarantine.
Ananilea kama chau dere mambu ya pwani tanga. Ananipa love la moyoni haina ndere wala nyanga. Kwanini nisi tule ndani nende kutanga tanga ah. Ananipotamu kichogoni anafiramba namba. Mama, kama kuna chuo kasoma. Mana mapenza na yajua. Nimegusa nimezama mazima. Kwenye ulingo nimezidiwa dinasema. Simone pole pole anamanjegeka. Nisamba kama mshare na vyo mchomoka nami. Mikono mbele mbele mwendo mateka. Misha niteka, nimetekwa mwenze. Hata majirani atumitina. Chumba nitumikandana. Gandana. Hatupatikani kwa vikao vyo. Usitwambukize corona.
Kama tupo quarantine. Quarantine.
Bani mina.
Kama tupo quarantine.
Just me and you.
Sisi wawili chumbani. Kama tupo quarantine.
Chumbani.
Quarantine.
Bani mina.